Mifema nyopwe choza zimini ringazo Maninga kirio furia.